Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Aljumar sappo jotti lewru septembre hitane 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapan enay e joomi den tawa ile maison de la presse bamako jotti nono do kabaruji du yumor waygalo o competitude basi didi puditi ile kenya hakuno gubno tirtode azawad de gubno tirtode plateforme de fa hande homu fadni wi kanyu jogi ngalure no dirten ina farakde anda ka du galgadar no foti yimbe el hono dum won keddibe le hembe kanje gubno tirtode azawad de wakkar jono be collectivede ben joppititta basi o fe kase soni dum won gubno tirtode plateforme de birfitaki to ngon noto ilde kaldale kawrangal signitele noga lewru juin gabbe non du gubeno tirtode plateforme debe collectivede wakkar jono du wono gubeno tirtode azawad debe imini basi le saha leedi meden di be bi kambe ka ko be darta tan yewa yalla hono watte faade gube de fu daake nokku goto yalla jam e dejran warta le nokko hono ko laye battile nokko ko be collectivede wono kamiyoji kurdi kanyen daaki wakkar jono du wono hakkuno frontiere meda hakkuno meda ene e murtani dido kamiyoji woni tamer sa jeewi be daro faade gujje lawol be natira du won le leedi Gandhi sa jeebe bi leedi murtandi tabaki do wonon sandi wala e leedi sari sariyaji yi mo kanyi sariyaji sedia wodo wodi so mali ana kalibe wakkat jono fadi be natato di wono kabaru mo dimi jogini on do hande di bismillah modon e hedade micciti to witam basi di puditi ila kenya hakkunu gubno tirtudo plateforme de kanyo gubno tirtode azawadde le nokkuno dirter ina farak wakkat jono homu fanni we kanyo jogi ngalur ndedo anda ka gal gadarno yibbel no foti keddi le hen Ousmane Diko
pelle didi de fo andini wolde fintali aljumare hande du e tawede mon fu anangati sinere mudun tutali semawi wolde fuddi ila jon fa plateforme virfodo wonno noga le rujin nyalande de kawral aljengal sinyinande coordination wi panti ina farak o kabar ko plateforme fenni dum holliti du habatobe mum piyaade tabande nangi du mobilage sema habatobe mudum du hewbe masin binabe keddike ton be bi tabande be piyanta yewde ina farak atay ak mohammed e inde coordination hali hala sapenjo masin binabe e wolde kenyende sapatatan be fu yobbe plateforme be medi ag al mubarak kejado hala gacha andini yo sapenje do masin bina sapena be fu yobbe sema be
non tan fa hande dum fama ko dum won kanje gubino tirtode azawad de be collectivede wakkati jono sa jeewi gubino tirtode plateforme dan gonde tinnude ko he muyebe nanga non nokkuido be ngalano kede ko kanko almu ak mohammedo halido hen do faccitango Ousmane Diko
plateforme ribama ina farak kenye hedi sema wolde fini se plateforme wirfaki do wonno pade noga lewru juin de hakilam sema selata e hakilam sema selali fe andinde plateforme an wondi e wattu fu yilade le nokku de sema nangi de fasse tawi kawral sinyinama fa hande min bamino jabbe kesse pati bone finta ka yorgol hore gidiraabe amen plateforme be do yidemu e nangudi nokkuje kesse waddani men kenye fuditinde basi e hakilam wattu wari mo humani be kawrangal beedu kolla wonko mbawi faangal yu o sewana dun potongal hani darade e yitinkinade
kanje gubno tirtode plateforme de be collectivede wakkar jono sa je gubno tirtode azawad de be immini kaborde be immini basi dile sa halleedi meden dile majjundu be collectivede an hani wader no watte fu fa je yalla gube de fa daake nokku godde tete kaborde majje kede ko konko mohammed uldu metali o halido hen do fajitango barke sise
sema inali dun plateforme in farakun kenyen be ngari be pewni men don bonandaji be ngardi ko warata e mobilaji chapantati e lay wolde de yimbeele mabbe mayi handun menen fa do men daaki andon wiide haala yeddugol sariyaaji haalaten so tawi menen non kaaso sema non fu haala yeddugol sariyaaji haaltaaki nokkuto wolde de wadi to hom fu an andi ina farak wolde de wadi den no wana inalit ko wadi joni ko hom fu hebi hem faamu wiide kambe yeddi sariyaaji bamaadi e le bangal dejjinugol malfede feende arande de dun ni wonno e jeddi sariyaaji di plateforme hayfinama e le majjun wiide kambe ngoni yeddobe sariyaaji den no dun haana wadede min mi de mila hande an haani ko en fu jokken laawi ceekaade le bangal kaldal e kawrangal hono bareji gondudde fiyede dun le bangal heejade nokkuji dakirde e bantude malfede mede mele di gulleji an haani yawnede dun
minisma holitiwido wakkar jono dum wembu dum sanne hono ko kaborde pinti kasen le saha leedi meden dibe kolitiwido wakkar jono do way waddudo kutteji goddi kasen fewde jamaare wonde tonde fa yotto yono kaldale kawrangal wordi wakkar jono be ngadi no dango fewde gede de be bi fomu furtino rewa kongol mudu kede ko kanko raja ashuru o halido hen do foccitango barke sise
idun suumi men fa sanne sabi arande mudun fu idun waawi beydude rafindenagu ngodudo ko waawi waddande yimbele be torraji mawdi fa sanne kasen dun idun waawi sabi mbinde gollaji mawdi le golleji gondude wadede le bangal kaldal e kawranga denno an haani ko en fu nokkondiran juude faabo den fa golleji di hemta lawol menan medan jonnori homo fu e gerede sellina aadiji di be bamani walde dental led aduna kanyun e bibbe leedi ndi so di aadiji tabama idun waawi laataade sababu jam warta le leedi ndi fa mali waawa yaltude e le itidal laaji
waldene no dirta compis 15 ne wakkati jona be ngadi noddango fewde dum wono mali kobe fu be bi hom fu wada dum no wayi fu jeewe yalla hono watte fa kaldal e kawrangal tabe le leedi meedin di kanko dono colonel hassan el mehdi o kede ko halido hen do foccitango usman dikko
komen kaaja hande yo balli gu bibbe mali fu mali hande wana leedi gondi e walde muraado fu nana dum gonga ya walde wadi no mali gonga du ya tiidal laaji ngadi no hono no leedi aduna de fu ni midan le leedi enginori kawral cinyinangal kala jabani gal aduna fu golli lebbi kewdi gal golludan ene ko emen e hakilam wana wattu mom walde hani fintude e leede jaratan jaratan yeso leede nagu e de inango leedi meedan tan woni galumen ko kaaja dan hande yo laato denna malinkobe ko men dartata wobbe so men pellita ko emen yo wayde wawde donnude ko kibuden ko nafata leedi men ko nabirta en yeso nabirta yirwe meedan yeso so kawrangal gote meedan fu wonko wawi wadde ndirena juude fa ko wodi handen ko sala
sakira bodo bal netri mi joju modo hallame bembalane gal mi noddirta phase facebook ngo
tamani
sande waldu dum won nations unies humini non kabaru balligube ko litiwid wakkati jono be balliri leedi meedi ndi ko yaata milliardu temede jo e chapantati cfa dido kalisi ni ngaran wattede dum wonono golleji minisma worri hitande 2015 fa yottu hitande 2019 le majjundube ko litiwidube ardina kulle nay hono jam e dejjer wartirta le nokko kabaru denagu bibbe malifu nara damal gotal deltira damal gotal kanni hono kabaru lamu o worri no be ko litiwid wakkati jono dum won camion ngaji kewdi kanni en darna wakkati jono kerol meede hakkunde meede ene e murtani le majj lamu mali o holiti wid sa jewi leedi murtandi be ngala dum won le sariyaaji e mo kanye e leedele sediya wode le majjundube ko litti wid be do yimbe le be darfa be gujje dati be narado mali do be kebano be jaara senegal kede ko kanko cheikh oumar shako halido hen do focci tango mamadou samaseku
ko heewi e sukaabe lekko e mali so tilike jande kornan jaagu e le majjun e be mbaawi wadde duubi didi ma tati tawe be njobani usuruuji jaago tobe daabaaji so somoyike murtani waawata joborade leedi senegal sabu leedi murtani wala e imwa e CDAO be ndaran jabboraade frontiere murtani mali den be gollidan e julaabe mali jogibe yamirore somo yaade sala daabaaji mabbe ana yeye der leedi mali tawe be njobani ko haani yobere to lamutu kambar dum gouvernement mali hadi be natude wobbe pamali yaari dun bonki
kabaru basketi leyi dum won leedi ndi non dirra barazandi holi tawede wakkati jono sa jeewi dum won sukabe mede roobe be kawi sukabe roobe nigeria be wiabe mede be ngaddi ngaddi baddi chapande jeddi tati be nigeria be ngaddi baddi chapande joy e jeddi ka sa jeewi wor membe be kawama to nigeria kanyu hawi be
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
grabe de lodon ne les réseaux ngaji to wakati jonen puiran to kayitobe kolitiwid do wonon to nala to lanaji ndi woji di kodata tobe kolitiwid wakati jonon do wonon ko hani aset to fa jayal hono ko wattite lanaji ndi woji do wonon asansiji mudu do do hani joddinire ton holitame do wonon kanko gouverneur o yehi o jew yo wi sa jewi wakati jonon golledi di itanni ko dan hando ko tawi timmino lebbe kuddi handen do wonon moddinobe o do gollen walde no dirtere jawara solar be kolitiwi do hitande timmata kabe tilota e golleje di ngardan faado sigaso do holitawi do no ko yaata yimbel chapan nayo mangal paden kanyen gonde famminede wakkati jono illa bete handen hono be kan haybir do honon lawi ton dile majjundu yam faabe kokkindir hakkilaji do hono yimbele gombe tombe lanni be ngal do kawtal walde no dirten anazer ngardan faado muttido be kolitiri ko foti yimbele chapan taton le balle halanane kanyen gonde wadde ton kawtal mude faabe yewa yalla hono deejere wadirta leeyi nokku no dirtedo sewaare o lanni be ngal do kawtal dum walde no dirten réseau west africain le majjudu be kolitiri wala fu ko ni faana mabbe faabe yewa yalla hono be do ngatta fa ngatta koydo mu en no jam e deejere hani wartide le leedi meden bi galmuden garan faado jennedo be kolitiw don yimbe le oze fore en kanyen gondi wattude wakkati jono kanyen gondi o kindirde juude faabe pammineno be kaani haybirde laddeji di gal do korto de gal wonde wadde to motti to bete hande yambe do yimbe le be uri do jeneto koro bankas mopti nyafinke gundam kanye e dire fa yottule lamu motti o lanni be wodo golle don walde no dirtene fondation Aga Khan kankal bo den garanti minire faado seguudo holita weddum wonon ko dabaydi ciotete so bami faala yabatti koko dum wonon an ka baldi ciotete ton kolita medi no hani fuddude altinere warorde le majjube kolitiude cogu mbalo an hani fuddude uynaaje fa yotte unay no gal sefa secret do katte nyalom hande o kabaruji meden di min jotton do modon tawel le mali fu e mangal mudu kedde heda do e seeda hono andirdo no yutere meden de ana woti.